Have you fallen in love again and again? Mukama yamanyo kutesa ate yatese zaluna. Nakunyo mana omulodi atenga mana wa muzungu. Nawonya abawala be Uganda. Omukwano gwampaka mubadde mu mvuga supidi. N'omukwano gw'ononga nate muli sayansi. Ng'okuba essimu wajja kulabeko baby tasaba transport. Ono omwana yangambye atwala wa kitaawe kulaba kuba kadde nange mfuke mwana weka. Era newolaba jajanja kubanga namuzudde bulijjo gwe mbadde ndoota. Kano masavu kennyini akunya omwana kirasi makula. Ewe bali baminyo mutima ebiwundu byawonyika kira labu yenuma. Kirabika ndi mulabe again. Ebyaddala ndi mulabu nera nera. Nagudde mu mukwano nera. Nafunya njagala nera. N'omukwano gw'ono mwana gwaluwerera. Omukwano gwantuke wala mutima yankuba tageti masasi kunyama. Era simugeza kubalala kubanga ebiba biremye bwe muyita bimala. Ono mwana gwe mpana teri mulala nze Yesu gwe mbagambo no. Ono atasosola mawanga balungi n'ababi ffene yowuwe ky'otusanga. Omukwano ddala ky'ogoba nange ogwamulesa ebitiibwa mukulu nakka ne bamukomerera aliwerere. Namufunye vimanga kulipiki sinachikubye. Nawelete migugu jakuchikule. Entalo za kuruwanire. Evi kule miaku wanguze.